kapanyanja kugalire angaolo kapanyanja kugalire anamuona wina akuyenda inu anamuona wina akuyenda osati pamchenga koma pamati osati ndibwato koma ndi mapazi adatutsana wina ni mzache kumalozerana so dabwitazo ati mwina ndi mzukwa ati mwina maloza yapa onani onani analozerana so dabwitazo kuyenda pamati za kumira bunani kumabona nyanja osegwera bunani kuma onani awonani ye onani kumana wonani wonani ye onani simoni anamfusa mbuye yesu ngati muli inu ambuye ndiroleni nanenso ndiponde pamwamba pamati anamuhuza tsikabwera nawenso ponda pamwamba pamati mpaka simoni anatsika mngalava yake chafwa chafwa kumaponda pakarire simoni kuponda pakarire simoni anzaka simoni kumalozerana akuponda ndi pamati sakumira simoni kumaonani wonani 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 onani onani ha onani ha onani simoni anaenda pakalire chafa chafa kumaponda pamwamba pamadzi akuti chafa chafa kuenda pamwamba pamadzi akuti pang'ono ndi pang'ono wayamba kumira miendo kulowa mpaka mchiuno ndipatse dzanja adamukoka simoni abwere pamwamba akuti onani 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 ati simoni akuyenda pamwamba pamadzi chafa chafa kumaenda pamwamba pamadzi chimodzi modzi ndi moyo walero mavuto mwewo ena kumira onani mavuto mwewo ena tikuyenda onani moti taita ndi mwini mulungu tiponde mafuto kumosamira bunani kuti watigwira pankono yesu tikamaenda panyanja kulibe kumira ndikuti vinani vinani anzanga vinani ndikuti vinani vinani vinani, yeah, vinani.